waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
ku-xigeenka ra-iisul wasaare barnaby joyce senatarad fiona nash oo ka tirsan labaduba xisbiga nationaalka iyo malcolm roberts oo ka tirsan xisbiga one nation ayaa ka mid a dad ay maxkamaddu maanta go'aamisay inaysan ka siimid noqon karin baarlamaanka. maxkamadda sare ayaa dhanka kale xukuntay in senator nick xenophon oo xildhibaan madax bannaan kana tirsan nick xenophon team iyo matt canavan oo ka tirsan xisbiga nationaalka inay sii joogi karaan baarlamaanka. barnaby joyce oo muwaadin new zealandara noqday maadaama aabihiis uu ahaa ayaa sheegay inuusan la yaabin go'aanka maxkamadda, laakiin wuxuu isku dayay inuusan wax weyn ka soo qaadin xukunka.
Waxaan
marka hore jeclaan lahaa inaan taageeradayda u muujiyo senatarad fiona nash. dabcan waxaan u hambalyaynayaa senator matt canavan oo baarlamaanka isagu ku soo noqday. waxaan qabaa inuu hawl fiican qaban doono. nick xenophon waa la soo celiyey, laakiin iskiis ayuu baarlamaanka uga baxayaa. dabcanna senatarada waters iyo ludlam sideedoo kale ayaa baarlamaanka laga tuuray. isagoo wax yar kadib go'aanka maxkamadda hadlayana, ra-iisul wasaare malcolm temple ayaa ku dhawaaqay inuu isagu sii hayn doono jagadii mer joyce oo ahayd wasaaradda beeraha iyo biyaha. inkastoo uu ka xumaaday go'aanka maxkamadda, wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in hawsha dowladdu ay sii socon doonto.
should be recommended how the electoral laws and practices could be changed so as to minimize
in lagu taliyo in wax laga bedelo qodobka 44-aad ee dastuurka iyo sida shuruucda doorashada wax looga bedelayo si loo yareeyo khatarta in musharaxiintu ay jabiyaan qodobkaas, iyo weliba sidii loo hubin lahaa in bulshadeenna oo ah mid dhaqamo kala duwan leh iyo in dhammaan shacabka Australia ay ugu kalsoonaadaan inay u istaagi karaan oo geli karaan baarlamaanka. in baarlamaanka laga saaray hogaamiyihii xisbiga nationaalka ayaa macnaheedu yahay in doorasho gaara laga qaban doono gobolka New England ee New South Wales December labadeeda. xildhibaan hore Tony Windsor oo ay aad isugu kacsanaayeen Barnaby Joyce ayaa sheegay isagu inuusan u sharaxnayn kursigaasi, laakiin xaaladda ayaa ku adkaan doonta dowladda maadaama aqlabiyadda baarlamaanka ay ku haystaan uu yahay oo keliya hal kursi. fiona nash oo nationaalka ka tirsanayd oo iyadu la tuuray ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegtay inay sii wadi doonto inay u dagaalanto oo u shaqayso shacabka degan deegaanada fogfog iyo miyiga. wasiirada kale ah mitch fifield iyo darren chester ayaa howlaheedii sii wadi doona. ku-xigeenka hogaamiyaha mucaaradka tania plibersek ayaa sheegtay in go'aankan uusan su'aal gelinayn oo keliya shaquooyinka xildhibaanada.
I think one of the extraordinary revelations of this afternoon is that Barnaby Joyce thought himself ineligible. He said that he was prepared for this outcome.
waxaa la yaab leh oo ka soo baxay galabta go'aankan waa in Barnaby Joyce uu sii ogaa inuusan xaq u lahayn inuu baarlamaanka ku jiro, isagoo sheegay inuu u diyaar ahaa go'aankan. saasoo ay tahay wuxuu maalin walba u codeynaya shuruuc la mariyey baarlamaanka oo saameyn weyn leh, kuwaasoo qaarkood lagu ansixiyey aqlabiyad aad u yar. dhammaan go'aamada uu gaaray intuu wasiirka ahaana hadda waa laga dacwoon karaa oo maxkamad ayaa lala aadi karaa. hogaamiyaha One Nation Pauline Hanson ayaa iyaduna sheegtay inay aad uga qalbi jabtay go'aanka maxkamadda oo ah in Malcolm Roberts oo xisbigeeda ka tirsanaa baarlamaanka hadda laga saaray.
I've lost a great man in Malcolm Robertson. He's been my backbone and supporting me on the floor of Parliament and I think he's just done a fantastic job. I'm devastated.
Waxaan halkaas ku waayay nin culus. Malcolm Roberts wuxuu ii ahaa laf dhabarta iga taageerta baarlamaanka. shaqo aad u fiican ayuuna qabtay. aad baana uga xumahay inaan Malcolm lumiyey. waxaan idiin sheegayaa inay adkaan doonto in qof kale uu buuxiyo booskiisii. hase yeeshee, Malcolm Roberts ayaa markiiba ku dhawaaqay inuu isku taagi doono kursiga Ipswich ee baarlamaanka Queensland doorashada gobolkaas ka dhici doonta dhowaan, isagoo hore u go'aansaday inuu baarlamaanka federaalka ka tagana. senatarka madaxa bannaan Nick Xenophon ayaa la xukumay inuu sii joogi karay baarlamaanka, laakiin taageero ayuu u muujiyey dadkii baarlamaanka laga saaray.
Whatever political differences I may have with some of them, there is no question of their love for.
si kastoo xildhibaanada qaarkood aanu siyaasad ahaan u kala duwanayn, su'aali kama taagnayn inay waddankan Australia jecel yihiin, daacadna u ahaayeen waxaa qabsaday oo keliya qodobkan dastuurka ah. tan la yaabka lehna waa inaan anugu hore u go'aansaday inaan baarlamaanka federaalka isaga baxo oo aan iska casilo senatka. Senatarkan ayaa isu taagi doona isaguna doorashada soo socota ee South Australia 2018, isla markii ay soo baxday inay laba dhalasho leeyihiin xildhibaanadii hore ee Greenka Larissa Waters iyo Scott Ludlam ayaa is-casilay. Mr Ludlam ayaa meesha ka saaray inuu siyaasadda ku soo noqon doono, laakiin Miss Waters ayaa sheegtay inay tartan u geli doonto sidii ay ugu soo bixi lahayd doorashada federaalka ee soo socota, iyadoo ka tanaasushay dhalashadii Canada. Hogaamiyaha Greenka Richard Di Natale ayaa ku dhaliilay xubnaha kale ee baarlamaanka inaysan ku dayan xubnaha Greenka.
The easy thing to do was to act in their own narrow self-interest like the Liberal and National Party have done.
Waxa u fududeyd inay danahooda gaarka eegaan sida xubnaha Liberaalka iyo Nationalka oo ay ka dhiga adkaadaan dafiraana talada dastuuriga ee la siiyey oo ay iska dhigaan inay iyagu sharcigaba leeyihiin. Sidaase ma yeelin, ayuu yiri Scott Ludlam iyo Larissa Waters, Greenkuna sidaa ma yeelaan ee markay ogaadeen inay dhalasho kale leeyihiin markiiba waa is-casileen, ayuu yiri.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.